Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Siyabonga baba ngokuthi usenzele konke okuhle ezimpilweni zethu. Hey, siyayibala lezibusiso usuku nosuku. The latest Sifisongcwane uthi ngiyabonga baba, and then sathatha ne Hillsong United bethi not today eyoqala iSoweto Gospel Choir. But Tepa Tapelo. Ihambe njalo ke I 3 songs in a row ngeTemba uyithokozele. Isikhathi ke manje sithi 16 after 3 o'clock. Isikhathi sokuthi ke sithole i-testimony njengoba ngishilo ukuthi namuhla ngikanye no Mr. Michael Buti Masuku. Ya mhlawumbe abanye bathi hi man leli gama sake salizwa a few months back. Yes, if bolaleli testimony yakhe kokuqala ubuyile namhlanje. You know uNkulunkulu usenzela nje okuhle. Uyazi uNkulunkulu ngiyamthanda. Yazi uNkulunkulu, hey, angazi ukuthi ngingambonga kanjani. Nge testimony yakho babu Masuku. Nge testimony yakho ukuthi mina sengizwile kodwa ke ngibone nje kubalekile ukuthi emakhaya nabo bezo ukuthi you know lo nkulunkulu esimkhonza uyaphila
nje
okay. And you know lo nkulunkulu esimkhonza uma siza kuyena sicela ngithi izwi lasho ukuthi cela uzophiwa yes uyacela bese uyalinda kuNkulunkulu
injalo sisiwami injalo sisiwami
ngiyakubingelela
awu nami ngiyabonga ukuthi uki invite ukuthi ngibe khona lana ngibingelele bonke abalaleli be Radio Pulpit lolu hlelo jula nizwe nawe sisibahle
amen amen uyazi ngibesikhuluma la no dadwethu wethu uthi yo yazi ubaba always ulaleli Radio Pulpit Uthi uma sifuna ukubheka izinto zethu yena ula ku Radio Pulpit
oh shumshana wami shout out to Tembi.
So siyabonga nanokuthi nje ungumngani and ungumsizi wansuku zonke.
Ngiyabonga.
Mhlawumbe babingelele emakhaya before sizongena ku lendaba emnandi usiphathele yona.
All right, usho ukuthi ngihambe phambili. Okay, ngiyanibingelela futhi balaleli bu Radio Pulpit. Siyabonga ukuthi sibe sonke kulolu hlelo lijujula nezwi nosisibahle. Yeah, special greetings to my elder sister Sis Betty, Mrs. Mlala.
Uh-huh. Yeah, mhlambe labo ba abangayizwanga I testimony yakho first time ufikile la.
Yeah.
Asiqale maybe nge background because yeah. Lokhu kuzosiza ekutheni sibone ukuthi ubhuti ubuyaphi yeah. Ngempilo
yes.
Nanokuthi uNkulunkulu ukuthathephi
yes.
Because sometimes uma abantu mhlambe bekubona ukwelinye izinga bayitshela ukuthi hayi lo ukhule kahle adla ama cheese you know adla on a silver plate kanti bangazi ukuthi kunala uNkulunkulu yes akuthathe khona so mhlambe asiqale ngokubuka ukuthi ukhulele phi
okay.
And ukukhula kwakho wakhula kanjani yes
all right ngiyabonga ukuthi ubuze lo mbuzo angizalwa intokazi nje yakwaMasuku iyona ibuya kaSukazi yakwadibana noBaba sikaba khona sibe sihlala khulile maphupheni ya umama Mishi was a domestic worker as I said last time ubaba uye nje ubaba I think le talent lokushisela ngithatha kubaba ubaba yena ubekanswembu ngokusebenza ngama planka carpenter yeah but they were not educated my father has never been to school umama naye kanjalo le ke side lika mama vele ibhlunga kakhulu kodwa sekhulela ngesasihlala nje bazama ukuthi sibe ne shelter sihlala emkhukhwini khona le emaphupheni ya ngikhulile khona emaphupheni ke Lena e Davidton.
Oh emaphupheni kuse Davidton.
Yeah.
Hey, ayazi limakasi la wena ayangihlanganisa. Uthola ungihlanganise obo Davidton nabo kwathema, you know.
Yeah.
Nawo wonke lamalokishi. Oh i emaphupheni kuse Davidton.
Kuse Davidton. Okay. Lapho, yeah.
All right. Okay, so you know uma ukhulela ekasi ne?
Sure.
Kunezinto nje okuwukuthi ziyathenta, you know, and all this, especially uma umntwana womfana.
Yeah.
So when are we tholanga mhlambe usuhamba enye indlela engekho right?
I had a boring mabasho, a boring teenage stage. That's why when I was 14, ngey 13 asika August vele kuyo lenyanga leka August, I got saved when I was 14. Ngaba serious because in such a way njengoba shathi umshana athu baba uhlala mamile irelopul pit, they got saved being influenced because bibangibona ngihlala ngina 14 ngihlala ngeSontweni. One day my sister wathi ngifuna ukuhamba nawe eSontweni, so the whole family started being Christians because ngangavakashi eSontweni, I was so committed. I think at that point God started using me ngina 14.
Wow.
So in answering your question, I think lezi ezinye izinto hayi sibanga sicala manje nje kungihlupha nje basengibamtala. But when I was a teenager,
yeah,
I was on fire for God. Serious.
Wow.
That's why they say I had a boring teenage stage, you know.
Yeah. So uma sifunda izwi ne,
yebo,
lithi uNkulunkulu uthi I know your works.
Yes.
Ne?
Yes.
Uthi I have set in front of you an open door that no one can shut.
Yes, that's true.
Last time ola uye washera ukuthi uye wahlangabezana nobunzima walahlekelwa umsebenzi, you know nje, hey, bekukhona nje ivunguvungu
kakhulu 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 siswami.
Yeah,
yeah,
mhlambe ungasibuyisele emuva kancane.
In 2020 ngey 31 ka December God suspended emsebenzini. Sasa ama city 2021 city AP mina ngihleli. To cut the long story short, I went through so many emotions because bang suspended for 3 months. I got to know ukuthi I lost my job after 3 months. I think it was April 2021. Yeah, so that 3 months later while I was waiting for a verdict, hey, was very difficult because I couldn't sleep. I almost had a depression, yabona. There was a time I think I thought of taking my life. I told my wife ukuthi I think I should do something like this so that ngizothola imali insurance, life cover. What? No, the kids, they need you. Yabona, but lento bekayikhuluma engayizwa kahle ngaleso sikhathi. And then a friend of mine is the one who spoke to me because abona ama statuses wami ku Facebook wathi, hey, my leader, I think we need to sit and talk. Ngangafuni because that's another thing when you're going through stuff, awufuni ukukhuluma.
Yeah,
wangiforced wathi no, let's meet. Sahlangana for ngafika kuye ngo 9 ekseni ngihamba ngo 5 sharing to him, telling him ukuthi what am I experiencing, yabona. That guy helped me. I think that session that we had, it helped me a lot. It's a pity ukuthi he passed on the same year. May his soul rest in peace. But that guy, for speaking to him, it healed me because uyasiza ukukhuluma. Uyasiza ukukhuluma, ukukhuluma naye nje that level of depression basically yafika yayehla just for talking to him. Ngoba ngamtshela yonke into ukuthi I'm doing this now, I'm doing this, I can hardly sleep, things like that. Because bengizitshela ukuthi in life it's all about lo msebenzi loya bengisebenza. I had so many experience because by the time I lost that job bengina 11 years kuleya job le, and i company yang trainer yiyo le. So inhliziyo yami beyibhlungu kakhulu sisibadla. I never thought ukuthi mhlambe other opportunities may rise or may arise. I never thought that.
And you know vela kubanzima ungubaba and boloku provider for your family.
Yes.
And then all of a sudden movuka, you know, awusakwazi ukuzenza lezo zinto.
Sure.
Baningi abobaba okuwukuthi bangena ku depression.
Yes.
Unfortunately abanye abakwazanga ukuphuma, abanye bagcine vela sebayenzile lento nawo bocabanga ukuthi uyenze. Ngoba umuntu manje sekayibona ngathi akuseso ubaba, uya understand. And okunye futhi okubhlungu ukuthi nabantu besimame nabo baba banesandla kulento ukuthi abo baba bagcine mhlambe bakhomitha isuicide. Ngoba umuntu uzothi hayi awusebenzi, you know, amadoda ayaphuma ayophanda, you know, yebo uluzile umsebenzi, so impilo iqhubekela phambili, hamba ufuna something else. you know ukungatholi that support
yes
ngezinye zezinto ukuthi ziholela
that's true
kuyona mhlambe i depression or ugcine wenze into okungasiyo kodwa siyambonga uNkulunkulu ngoba naku kwamanje uhleli nami la
oh Jesus
and we are testifier ukuthi you know uNkulunkulu ngeke akushiye
yes
uNkulunkulu ngeke akiyeke because today sizo celebrate la
nje.
Actually sizo celebrate lana
yes
uNkulunkulu wakupha ngithi umunye umsebenzi after losing that job
a couple of months after that I think he saw ukuthi I cannot take it anymore I wangipha though it was no longer paying as that one so I had to adjust my lifestyle ukhumbule ngumuntu othi ngithanda ukuhamba ngithanda ukutravela nje but le mali bese ngiyithola bengasangivumile yabo but ngayibamba I told God again ngoba before ngithola lo ngithe God give me another chance ngawuthola lo msebenzi lo so mangiwuthola angasebenza ngasebenza ay but I was not happy man ngemali yakho ngathi inkosi man awushaya isitayela ngoba nyamazi ukuthi uNkulunkulu uyitayela he has that ability yabona yokuthi avele nje isimo as change then uNkulunkulu wayenza indlela ngithe ngina 1 year ngilapha kule company and I was approached by an agent yathi baba there's an opportunity for you to come and work in UK I couldn't believe that time fithi this is a scam what I'm telling you is not a scam it's something real the company will do this and this and this for you for you to be able to come and work for the company. And if that's the case yes let's do it. Yeah, nga submit ama CV wami proof yokusebenza kwami ukushisela nga submit ithombe ezi 10 ngazifaka. Then the company contacted me ke basho ukuthi no we are interested in you but manje we need you to do a welding test, fabrication and welding test. Sisibahle. I-test le yenziwe for 3 days. Bokuyi Thursday, Friday, Saturday. Each and every day, 50 welders will go and do their test le.
Wow.
They were looking for 8 welders. They were looking for 8 welder fabricators, yeah. So, my test was on Friday. So, lana ngi-Thursday, ba-testile abantu. Friday, ngayo testa. And then Saturday go testa labantu ababuya ngaphandle ke bona Nigeria na abanye Uganda kanjalo ngey 14 testile ngey 18 is ka May I got an email from Jema Conway from 80 Power Michael wow. Congratulations you passed your welding test would like to offer you a job with 80 Power it's subject to obtaining your visa ngathi yay kusiya ngiyabonga ngajabula kakhulu mara ngabona ukuthi enye into estressayo yile visa manje why manje bathi subjected to e visa kwenzakalani so kwatholakala ukuthi no for me to obtain a visa number 1 mele ngibhale English test should you cannot work in UK ungasazi isilungu you must be on a certain level
yeah
for you to be able ngayibhali I started preparing myself noma endlini bangihleke ngoba we started talking in English endlini ma
practice
the practice
perfect yes yeah
so bese bangihleka these kids umntwana ongichaza my last born uAmahle she is the one vele who's always talking to me in English
daddy
ngayenza so it was very I have to say ngoba dala ngagcina futhi nasesikolweni ukufunda into zebo comprehension and it was a bit challenging but ngomusa kaNkuluNkulu ngayiphasa
yabona
then baba ngicheka ngayenza nali iTBT tuberculosis test baba bayangicheka hayi bathuthi mfana wena umfana kaJesu
uphilile
then I was in a position now to apply for a visa yabona yeah ungeke ukhole Friday it was my last day lena labe ngisebenza khona eDaltron last week Monday mang submit my resignation hey they didn't receive that thing very well especially the whites because I was in a white environment
ngiyamtshela
lo manager bangifuke ngikhuluma naye ngathi baba Andre I've got bad news he's giving me an attitude akangibheki nokubheka ubheka icomputer okay Mike ngathi I'm going to resign
yabona so
why what two got change yabangibheka ke what how are you going to resign why ngoba kukhona umunye umsebenzi wengu applyela wathi did they respond EWC ngathi no you won't believe where I'm going what tell me that I'm going to England yey wasukuma
Wow.
Wakungitshela amanye amagama into bengangitsheli lokho mangisasebenza athi I need to get a good welder like you. Ngehleka
bekhithi. Oh my
god. Now I'm a good welder.
Yeah.
When, so Friday lesibuya ku ngoba nginike 2 weeks notice le Friday sibuya kuyo being resign. So iboss yami he was very upset. The owner of the company says Mike because mhlambi ama owner nawe they don't know what's happening lapha ku ground floor.
Bazitshela
ukuthi we are happy kanti we were not happy. What
yeah.
Mike, you know I'm going to miss you. I'm gonna miss you, man. What my day was fine up until ungitshela lento le ngathi I'm sorry Baba Cox. I'm sorry now. Mangibuze ukuthi how did you get it because angi apply elanga le job. They just came to me. Uyayibona lento le. Eh and amount ayibheka iprocess yakho njengoba ngisakutshela ngaphandle. Imali yokushisiwa bayikhiphile AD Power for me to obtain the visa.
Wow.
Ininga kakhulu sisibahle. So ngamandla wami bengeke. So mangicabanga ukuthi from a shack.
Yeah.
Awu na to England.
Wow.
Abazali bami laba khona, hayi mhlambi bajabulile man. Baja serious uNkulunkulu umajika izinto.
Yeah.
Asimbize kanje simajika izinto. Uyazi 10 izinto. When I thought it was over, le mali ngiyithola 80 power it's far far more than le bengikhalela ya that first job lengithi amporgate. Uyabona ukuthi mina ingcondo yami beyilapha kanti uNkulunkulu had better plans. Ngiyimpilo yami and uThepo Ntshabile I think umamele uthi kimi if I didn't lose that job
yeah.
I was not going to get this one
yeah
uyayibona
yeah.
Because bokumele kufezeke le scripture le Romans 8:28 konke
true
konke kusebenzela yabona konke lokuluza lo umsebenzi bokungiprepare sisibahle for ukuthi ngithole lo msebenzi wokuhamba ngiye England.
Wow.
Ukukhuluma isilungu.
Ngisho ukuthi mawubuya next time sozobuya ngale accent le yakho.
Masho.
You know, this England accent.
Yeah.
Okay.
Yeah.
Yo, what a powerful testimony.
Thank you so much.
Sibambe kancane lapho.
Yeah.
Sithathe kefu uma ke mhlawumbe uthanda ukukhuluma naye la Michael Buti Masuku. Incingo ngizoyivula ungashayela ku 0123341322 noma uWhatsApp ku 0826572729 angenze kanje usese khona until 4 o'clock.
I-Radio Pulpit 657 AM umhlobo kwabo banhliziyo zidakumbileyo simamele kwi app okanye utyelele uradiopulpit.co.za
657 AM Radio for Believers in Action.
It's here. Radio Pulpit's new website is live. You can tune in at radiopulpit.co.za and enjoy crystal clear sound with just a click of a button or listen to our podcasts. Discover biblical truths in our daily devotionals and let our stories of hope inspire you. You can download our app on this new look easy to use platform. Find your favorite program, get to know our presenters and so much more at radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
Sino Michael Buti Masuku eshera itestimony yakhe ngempela uNkulunkulu muhle and ngezinye ikhathi uma kwenzakala or maybe uba challenged empilweni aw understand ukuthi kwenzakalani kodwa isikhathi uma sihloko siqhubeka yila uzobona khona ukuthi oh kusho ukuthi uNkulunkulu bekaloka sebenza you know bekaloka sebenza ngami
yeah.
And manje ula okuwukuthi nawe you know inhliziyo yakhe ikhululekile and ula manje okuwukuthi une peace unenjabulo you know ngoba uma kuNkulunkulu owenzayo
yeah.
Uletha yonke lento konke lokho ngikubalile njengoba bengikhotha la ku Revelation 3:8 la ethi khona uNkulunkulu uthi I know your works
yes
uthi I have set in front of you an open door that no one can shut. So now umnyango uvulile wase London
awumara
uthi ngena
hey futhi le garage ke kuvula i garage umnye wa garage
uthi ngikubonile uthembeka uyingane yami
yeah
and idingo zakho ngiyazazi
yes
so na kumanje ngiyawuvula lo mnyango okuwukuthi bo lokufisa actually into bo uyifisa
bengifisa ngiyifisa and I was sharing na Majita on Saturday Friday I think abanye amajita nje enginawo egroupini ye WhatsApp
yeah
ngisho ukuthi yazi uNkulunkulu uyazazi idingo zethu nale those desires that you may have ezifihlakele
ungakufuni
uyazi mina vele ngikhule ngumfana ozithandela isilungu I'm a poet ngithi uyayibona lento
uNkulunkulu
manje na ukuthi manje yena is just ukuthi speaking sami angikhula ngithi ngumndebele angikhulumi njalo njalo
uyabona
manje uNkulunkulu wathi man my son I want them to hear yabona ngiyalela ngiyobunjobu shoot ngiyobuya ne accent kanje shoot it's something that I've always wanted like my daughter nayo she has a dream ukuthi daddy I want to study abroad when I told her of this opportunity yo what did dad told you I will go with you yabona so ngibonga uNkulunkulu ukuthi lokho kuseyinhlizweni zethu especially nasebantwaneni ngoba yambona umntwana uyangilanda ukuthi daddy mina when I go to varsity I want to study abroad ngiyibuza ngithi manje where will I get that money yabona kodwa na uNkulunkulu vulile igarage ukuthi abantwana bahambe boyenza lento eseyinhlizweni zabo
so
yeah
from her mouth to God's ear umzwili uNkulunkulu
umzwili
yeah
umzwili umzwili sesibaya
and njengoba ushare ukuthi you know enye into enhle it's not only about wena
yeah
nomdeni wakho as well ngoba uyazi ukuthi kuninga bazokuzuza as you have mentioned with education is for free
education is for free that's right
so uzo ingane zakho zizofunda zizo ziyoqeda
quality it we are not to say with South Africa mara sengisho ukuthi leya sing leya le Britain
hayi yeah.
Mama na kanjani serious bawufunda baze baqede kuyokuphuma kuye unobuhle ukuthi usafuna kuyipusha until lebo PhD or kanjani but it's for free
Wow.
Yeah.
Yo. 0123341322 uthanda ukukhuluma naye la ubaba Masuku mhlawumbe ne word of encouragement for yena or kukhona nje uthanda ukubuza. Yeah, ungashaya ucingo, ungathumela ne WhatsApp voice note, unga SMS na ku 37871. Kune voice note lana ngicela silalele.
Okay.
Usisibahle nenjani
siyaphila ma
ay siyabonga bafakazi baba bulethile lapho sikhuthazekile ngendlela emangalisayo muhle uNkulunkulu yazi i testimony yakhe yasifundisa ukuthi izinto ezisilahlekelayo endleleni singazikhaleli khona ukuhlo kuzayo ya siyambonga nje uNkulunkulu Hey Shia buti ungachinji noma sofika lapha eEngland ungamlahli uJesu ungamlahli shunjalo umhlabelele uThabani ngibamshiya ungamshiyi buti hlale kuye siyabonga kakhulu ngikhuthazekile nje ngendlela emangalisayo ya uNkulunkulu Alpha phinde abe uOmega wazi konke ngimpilo zethu hawu yazi yazi uyazi futhi ayike into emhlulayo Ya manje uyazibonakalisa nje kulabo abazomthemba babheke kuye kuphela. Siyabonga sisibahle no baba uMasuku. Ya engikhulekelayo nje ukuthi angachinji. Angachinji nomndeni wakhe. Ah njengoba awulobhuti yalo baba. Ahlala njalo angachinji. Ya ngoba izinto zikhona futhi ziningi. Kodwa we pray for I God's protection phezu kwempilo yakhe uNkulunkulu abe naye asayo represent umbuso kaNkulunkulu eEngland angahamba yedwa bekuNkulunkulu ngaphambili siyabonga amen
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 iya siyabonga mama yabona ugcizelela le ukuthi ungamkhohlwa uNkulunkulu and ungashintshi ube humble njengoba as humble as you are nase England ayiqhubeke lento
awu ngiyabonga ngiyabonga no ngizongizwe ngiyabonga and the valley yona it's not going to be easy but
yeah
ngoba uNkulunkulu ngenza isithembiso ngathi you bless me baba I'll testify of you ngizobatshela ngemisebenzi yakho
njengoba
David nayasho ukuthi you bless me God I will praise you in the assembly of your people so nami that's what I'm going to do maba ngibuza ngale ukuthi wenza ngani
sozisho
ukuthi uNkulunkulu and another thing I think Susan Rajani naye mhlawumbe ulalele uthi sometimes ngingacabanga ukuthi lona ke igarage kanti manje uyovula idabule
Amen.
Uyayibona kanjalo uvula i double garage because mhlambi ngiyangale it's not about this work phela. There's a lot so many opportunities and remember I'm a poet so and this talent ayikaka ngathi notice kangako so you'll never know ukuthi uNkulunkulu kahle kahle why is he doing like this so mara ngithanda amazwi kamama athi beka yena phambili I think that's what I need to do so that he can direct me yes
yeah njobe sisho ukuthi uyazazi idingo zethu and uma zi aligna nokuyintando yakhe akunakuthi akancisha lelo thuba
yes
you know ngoba uzobe udumisa yena
yes
uzobe udumisa igama lakhe
yes.
Mhlambe kwamanje kunomuntu othi hey yazi ngiyakuzwa bhuti wami nginamaphupho and it's been years and years
yes
and ngibona ngathi akunalutho nje olulungayo empilweni yami
yes
ungamkhuthaza uthini loyo muntu
all right into engayisho ukuthi sisibahle mina ngayazi ukuthi ngizothi privileged na phela after my matric I stayed for 5 years without working so I know the frustration yokuhlala ungasebenzi so into engayisho ukuthi obviously mele bakhulume ukuthi okay notice ukuthi yini lento le ekwenza ukuthi ube manje uphume la inini yamaphupho wakho because isikhathi sona hayi it doesn't matter kuNkulunkulu yazi uNkulunkulu 1000 days ifana ne 1 day kuye and so into umuntu melazi ukuthi yipi lento lengathi imenza ukuthi angabi comfortable while he is still waiting for God to show up empilweni yakhe and then mangabe sika identifyile talk thola abantu ongakhuluma ngoba don't talk to anyone but at least khuluma as ngishilo mina I did talk and lokukhuluma lokwangisiza ukuthi at least that level of stress iyehle yabona so ngamkhuthaza ukuthi nokuzoluna kanjani if you am themba uNkulunkulu trust God uNkulunkulu uthembekile na kanjani lento ayishilo uzoyenza so and stay away from negative people abantu abazokuhlala baktshela ukuthi hey baba mara ungathawusebenzi isikhathi siyakushiya hey umshado ngeke uthole ini balekela labantu labo uphile nabantu abapositive mara usho mayingabe lento iyakustressa usho yona ukuthi hey mani lokuhlala lokungasebenzi mani noma kuyangistressa so lokho kuzokusiza and you'll get people who will help you and connect you mhlambe nama company aqhashayo mara uNkulunkulu yena na kanjani angeke akushiye ngiyazi kuzoyenzeka ya injalo mama
sure sawubona Dumela
bahle
sawubona baba
siyaphila le baba masuku siyaphila
siyabonga
baba siyabonga kakhulu ukuza indaba ezinandi esikhulunywa la namhlanje sithi hayi ubaba masuku siyambonga ngoba isikhathi esiningi before uNkulunkulu asifikela kithi thina siyakwata siyashiya uNkulunkulu ngoba izinto zingahambi kahle so ubaba masuku yena wanyamezela mara wakhala wanyamezela uNkulunkulu waza wabuya kuye so kithi kuwe le testimony yakhe hey siyayithanda kakhulu siyabonga kuyizwa ngoba hey isinikeza amanzi emhlabeni ukuthi singagive up
yes
so kuyakwenzakala ukuthi mhlawumbe iSamaria ikhona la ekhaya la eSouth Africa usho ukuthi naye bakase Samaria mhlawumbe adelelekeka but namhlanje hayi naye uNkulunkulu umkhuphulile siyabonga kakhulu i-testimony
amen amen siyabonga baba
siyabonga
so konje umsebenzi wakho yini we artisan
yeah, I'm an artisan
oh
yeah nah, I mean artisan na uNkulunkulu dala angidakula njoba ngisho ukuthi ukuhlala kwe because ngiyangahlala 5 years I did music kunomunye ubaba wangibhadalela uMatiki lesinyeho makamamele ngithi ngiyabonga ngiyazi ukuthi akathanda ukumention but wangibhadalela esikolo ngayenza umusic after lapho but ish because of i background yasekhaya so I had to kuye umusic umfowethu ngithola umsebenzi then I started working as a merchandiser ngasebenza from 2006 until 2010 so 2010 I got recruited by Score Metals bang trainer for 4 years and then as a welder ne and also as a boiler maker bagcine bangichasha vele so I was doing both welding and boiler making shisela mama
okay
yeah
all right mhlawumbe umunye malokalalela uthi ngathi nami ngiba ne interest kule lento ayenzayo le. So how to go about it?
Abanye bayazifundisa but le inzima yokuzifundisa because sometimes mokucinda ukufunda bafuni experience. So le engayenza, I mean it's an apprenticeship. So you are being educated, mm-hmm. but at the same time you're doing the training as well, because we hamba esikolweni for 3 months ubuye uhambe uye ku workplace uhamba uyosebenza lento oyifundile yabona. So yeah, there are certain companies njenga Eskom Metals, I think ngitangisana nawo ama details wabo, but njenga Eskom Metals it's a company yathatha 50 people or even 100 people a year yeah, ba train yabona, different amanye ama electricians, fitters yabona, millwrights, welders, boiler makers, yeah.
So go TVET abawenz those courses.
Oh yeah, ikhona na TVET, yeah, they do them. Though as I say, the challenge is you will do and get your qualification. The problem is the experience, because by funa ihambe hand in hand.
Okay.
Yeah, by funa ihambe hand in hand. But yeah, I think if ekhaya bayakhona kuyenza lento le, go and do it. Then ke maybe you can be lucky uthole uthi apply mhlambe Eskom or any practical any company eyenza yona engineering,
yeah,
bakuthathe because at least i knowledge so unayo bakufake le experience.
Oh
yeah.
Okay. Omunye uthi hi sis Bahle, wow, sithi glory to Jesus, may he go and
represent
SA and lift up Jesus and his name. What I like ukuthi he make a promise to God to serve him more than before, and it is encouraging to me if God open for you Baba Masuku, he will open for others too who had that dream to go overseas.
Amen.
Amen.
Amen. Yeyibamba. Ungathi phupho le
ndizithi. Hey, yazini, I know the feeling. Mhlawumbe nomulele uthi movula bese am I really going to England?
And I can't wait. Seriously, I can't wait. I can't wait.
So uthi so uqedile la kulomsebenzi bokuona?
Yebo, sengiqedile.
And then so uzohamba nini?
Ukuhamba leviki lizodlula kulela, angazi ukuthi the week that we are starting lizovula, but that other week, which is 2 weeks from now.
Oh, kuyona le nyanga ka August.
Hayo August vele, ya uSeptember nje uyongishayela ngile.
And then manje umdeni bathini ekhaya?
They are so excited. Though in a challenge, especially because sihlala sisonke esikhathe nesting, especially the kids, but my wife has advised me ukuthi hey, go and represent uma ungale unga stress mina for now, nama I'll play my role la like haya for you unga stress, because they ngathini ekugcineni the ultimate goal, they gonna join me that side.
Yeah,
it's just good luck yaphuthuma bona laba bayaphuthuma labantu be ED Power, they want me manje ngale.
Yeah.
But see, we're gonna, when I arrive that site, obviously I'm gonna inquire kuti, how can I bring my family with me? But vele, that was the initial talk. They told me kuti they are willing to help me bring my family abroad.
Njabo usho futhi ukuthi, you know, it's a lot of money ukwenza i-visa.
It's a lot of money.
So manje cabanga, so we letter the whole family.
Ininga kulpi angazo mention ukuthi mina process yami nje iyode almost 100,000 abantu abazi bangifakazela. Serious, njengoba kutsheka ukuthi benyo submit last week the documents and the proof of payment that they made the company, and whereas bayenze an express visa, normally visa it takes 6 to 8 weeks, bona bayenze an express, bafuna ukuthi within a week bese iphumile.
Wow. God is good. Yo, ay unkulunkulu muhle. Lalela la osisi Winance, ne?
Yebo.
Ukhuluma ngabe lobuhle bukaNkulunkulu uthi goodness of God.
Okay.
Hear the word and renew your life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you. Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy.
Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
Radio Pulpit 657 AM, your daily companion through thick and thin. Download our mobile app or visit radiopulpit.co.za.
Bomama sinithembile, bomama siyanithanda. Khulekani kube nokukhanya, kukhanyise izwe lethu eseligcwele ububi nenkohlakalo. Ngani bomama simile futhi sithembile ukuthi ukukhanya kuyofika kukhanyise impilo zethu. Ngemikhuleko yenu bomama ubumnyama buyosuka, amabhadi ayobaleka, impumelelo iyoza, iyoza igijima, izohlala nathi ikunaphakade ngoba nikhulekile kwaba nokukhanya. Nina niyinzala bantu, nigcwele uthando, niphuphuma inkathalo futhi niyabekezela. So I say may the Lord bless you, may the Lord protect you, may the grace of God shine on you, may the host of God guide you against all evil. Women of prayer, women of purpose, women with balance, women with confidence, nina niyinzala bantu, nigcwele uthando, bomama sinithembile, bomama siyanithanda. Yeehaw.
Our family is just getting bigger and bigger. Welcome to 657 AM.
Sawubona dumelo semoyeni.
Kosozana.
Kalimambo.
Asibemelele umfundisi nabalaleli bonke bo Radio Pulpit umsakazo wethu indzaba lithokotisa.
Awu siyabonga baba.
Ufanele indzaba yethu ukuthi samfundisi lithi.
Ziyathokozisa siyabonga baba.
Kosozana.
Mhm.
Manje ke umfundisi wami nami kosozana. Umuntu ebumbeka phambili umama.
Amen.
Okay.
Uyakhulumisana nobaba lesa sikhathi kukudeda kubaba.
Mm.
Yeah. Umama lowo walungamlungisela impilo yakhe wazokaba kanje.
Awu siyabonga baba.
Ngoba ngabe manje sesikhuluma ngabe somuzwanga umfundisi la ngabe ke akangeyaka azimazi.
Amen.
Yes, imazi nje umfundisi ngomama. Uma sokwa wamululela kahle.
Ehhe.
Siyabonga baba.
Akagcinanga namanje samthola ukuthi uhambe yini.
Mhm.
Yeah.
Omunye umuntu uthi ha ngayi lapho ngayi. Sale nobalo mina.
Yeah.
Yeah, siyabonga.
Yabona mfundisi uma sikhokhela ku red uma kwendeka khona ngale.
WhatsApp
yasebenza la.
Ngiyabona
ngayi mfundisi uze le voice emnandi le.
Hayi siyabonga baba.
Ngoba le voice le mfundisi.
All right.
Mama manje umsheka umama.
Umama namhla usemsebenzini.
Oh, sengizobe ubulisa umama nabantwana.
Abantwana ngize nabo.
Oh, bona nale abantwana, khaluma ngesikhathe sokho bomzezi
bozi
yabo. Kalimambo. Kalimambo.
We are here 24 hours a day with the message of hope, faith and love on 657 AM.
Bonke bomama sithanda nje nazi ukuthi siyanthanda and we appreciate you. Baba Masuku siyabonga.
Thank you so much.
Ngale yo poem emnandi okuthi boy dedicate la bomama. Angazi ukuthi bayizwile yini yazi.
Mhlambe bayizwile.
Ungathi ungayiphinda futhi, ungakwazi kuyiphinda futhi?
Ngiyiphinda sisi wami.
Bomama le poem ubaba Masuku unpreparele yona uthi before ngihamba ngiye London bomama nansi ipoem njoba ke kulenyaka si celebrate women.
Yes.
Ngicela ungiphindele yona futhi.
Bomama sinithembile, bomama siyanithanda. Khulekelani kube nokukhanya, kukhanyise izwe lethu eseligcwele ububi nenkohlakalo. Ngani bomama simile futhi sithembile ukuthi ukukhanya kuyofika kukhanyise izimpilo zethu. Ngemikhuleko yenu bomama ubumnyama buyosuka, amabhadi ayobaleka, impumelelo iyoza igijima, izohlala nathi ukunaphakade ngoba nikhulekile kwaba nokukhanya bomama. mama nina niyinzala bantu nigcwele uthando niphuphuma inkathalo futhi niyabekezela so may the hand of God protect you may the love of God sustain you may the grace of God shine on you may the host of God guard you against all evil, women of prayer, women of purpose, women with balance, women with confidence. Nina niyinzala bantu nigcwele uthando futhi thina siyanithanda.
Yeah. Wow. Oh mama inzala bantu. Ayibona leli talent alifike nangale eLondon. Yes, alifike eLondon.
Ngiyabonga mntana Sky.
Bo mama leyo poem njoba ke eyimbo imbongi imbongi. Yes, yeah, uthi nje bo mama siyanthanda bo mama. Ni special gitina asizo la uthini mam Dorothy noma kuyi 7 seconds angazi ukuthi ke kunomnyalezo oshoyo la
Zwile sisibahle siyabonga mam hayi yazini hayi angazi ngithini siyabonga siyabonga
wow ah umama uthi hayi uyizwile i poem oko ukuthi bo bathulela yona abo mama ithi ngigijimele ngala and then sizobuya bese siyavalelisa kahle ne
all right
Give your faith wings. Explore life with 657 AM.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter and download our podcasts today.
Oh, Mom Bernadette Makamata, uti, I will surely sing of the goodness of this faithful God. Wabuya futhi wathi siyabonga Bab Masuku. Thanks for the poem. We love you too, but God loves you more.
Yeah.
Amen.
Amen.
You know, Gugu kunento engiqaphelile, ne?
Yes.
Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angisebenzise kule platform, ne?
Yes.
And what I've realized ukuthi monga kaphela esikhathini esiningi abantu okuwukuthi ngiyababiza la
yeah
abantu okuwukuthi abanye they are still struggling ukuthi mhlambe italent labo libonakale ne
yes yes
like ama authors
okay
abaculi
yes
you know and then abanye nje abantu okuwukuthi abantwana bakaNkulunkulu and then banama testimonies abathanda ukwashela
yeah.
But what I've realized ukuthi almost everyone okuwukuthi
yeah.
wake wabakhona kulolu hlelo
yeah
washera i testimony yakhe
yes.
emveni kwalokho izinto asisabi the same
yeah That's what I've noticed yeah that's
like,
true.
Like uNkulunkulu uyayivula iminyango. This person okuwukuthi bekangaziwa all of a sudden but he or she's all over social media.
Yeah.
And then uba invited like ngapha nangapha.
That's true.
Means you know God. Ngiyazi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ungisebenzise. Kule platform
yes.
and now ungomunye walabo bantu
hayi vela I must say yeah, nami ngiyabonga bahle ngalokho uNkulunkulu is doing ngempilo yakho thank you
yeah.
so much yeah
mm-hmm.
thank you so much yabonga kakhulu mama
wow so uyazi sikulakazelela nje okuhle
yes
and uNkulunkulu aphinde ayivule eminye iminyango
yeah
njoba usho ukuthi Susan Rajani
yeah.
ushilo ukuthi you know wena ungabuka ukuthi hayi uvulile umnyango kanti
yeah.
kusese namanye ama double door
ayi wena
okuthi uzowavula ngapha nangapha you know i double door mayihlangene sangithi awuyiboni ukuthi double door ubona
yeah.
uma sebavula ukuthi hawu kanti yeah. lo mnyango mkhulu kangaka kanti le ndawo inkulu kangaka
yes.
so definitely ngoba unguNkulunkulu owazi ukuthi abantwana bakhe ikupha bakudingayo
yes.
ukuze babe nenjabulo
yes.
babe nentokozo babe nokukhululeka emphefumulweni
yes.
and babe nokuthula
yebo
so nje next time mobuya I know ukuthi uzobe ubuya ngenye futhi testimony. And I'm happy because already pulpit ufika yonke indawo. So no noma use England.
Yeah.
Uzoloko usilalela.
Yeah, ngiyabonga. Thank you. Hayi na kanjani mntana sikhaya ngizomlalela.
Amen.
Yeah, ngiyabonga.
Umnyalazo wakho ugcina kuwo wonke umuntu.
Okay. Ngithanda ukubonga wena mani bahle. I thank God for knowing you as you see ushilo ukuthi uNkulunkulu ubona kusebenzisa on this platform, ngiyabonga.
Yeah.
Ngibonge nabo Khali Mambo ngihlala sengiyamaza uKhali Mambo ngenxa yakho. Ngibonge bonke ebebamamele lo lohlelo. Shura neswi nosisi bahle enhlafu. Ngiyabonga kakhulu ngiyanithanda.
Amen. Amen. Angeke ngisasho ukuthi ungashiya inombolo yakho ngoba izizoshintsha inamba.
Hayi. Izoshintsha manje.
Kodwa landani hamba ngo plus bani?
Plus 44.
Plus, oh my goodness. Sokho hamba bo plus 44. Sabo bo plus 27. So yabona angeke ngisho ngisishiya inamba yakho. Kusho ukuthi mina sengizothola u plus 44 uma sofike ngale.
Nje sisi wami, ngiyabonga.
May God bless you.
Thank you.
Ethi ngikuphelezele la ngodumi mkokstart ethi angimbonanga. Ofana naye emveni kwalomhlabelelo ngijoina la ngabomama ngino Apostle Alcidivani ngino Pastor Faith Mgomezulu ngino Mam Tebogo Mokoena sizobuka la udaba the beauty of abiding in Christ sithatha incwadi ka John 15 ya ngicela uqhubeke uhlale nathi kuze kuyoshaya u5 sijula ngezwi angiba ashare ngalomhlabelelo.
Feel the pulse of the real life on 657 AM.
We understand that as a young person, you face many challenges that threaten both your safety and mental well-being. And in this fast-moving world, you don't always have someone to talk to. That's why I Am Youth has joined hands with Child Protection Hotline to give reliable and accessible counseling to young people. So send a WhatsApp text, SMS or call the number 076-037-6345 to get help today. We believe that you are worth it.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.